CK Music promos that on.
Big house music.
Yeah, Emojiman.
Luke Best Vibes.
Welcome to Kaunda Square. Yeah. Big man, welcome to KS. We aren't here to go and get my eggs. Vina vima wama vina sivi panga sense. Pama kona patch pupa ndepe batundi la nifuru masenti. Kapolisi kaliko na kliniki iliraka. Maka kukwira lazo ni zako baza kujaka. Ni wangono wanyori wene vali kumukaka. Masuwa ni dei lilioze ya nkara ya lamp. Ya opposite kuri zambi ufjukta na mika mits. Ifyari na tatandea guri saviri chip. Kumbuyo kuri vimpeta vipeze kamu gym. Kuri bushiri tonse ndoko tibula ma chips. Kuri natewa light ina nkara 5 years. Malaisi ya yaka 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 ya defend. Tipeze la ndarama momosi ya na tipanga tuma ticket ku GSB na ku Fort Bridge. Pa market mazimai baguri sa matomato. Manga kujere gero bati muntu ni muzako. Bovina ni jiviri bavina pombe ngalato. Kulipe futubola sana tepo kulipapo. Majangi ni jiviri ukukuma saba saba. Vamara shandeba denge sambura izidaba. Machakula mwene bakwela kumpandamano. Kairi vika chasu vense mwisho fya mpandamano. Mapaya liko kulike wanu chena saneti. Lameki kafura ndea guri sa koma penti. Kulima game plus na majoja nyari fake. Ujimisesa wonze ndekwe tiodja makreti. Makena la nebia ipanga nine nevin. Mababa mani ni bright gesho mna bene kings. Vitumbuwa mabikilo ni plazi many things. Muyale roba ntunde mwene bagula mafish. Kuground ni kote ila soka. Ukachitika futi mambuya baza kulowa. Ukabatukana futi uzatola posoka. Tanaka ndamenya bafana bogoza motoka. Uliko na chibuti nzina chichina mo. Chinasira bafana ndepe bavini rapo. Usiku vanyuli ndepe nebate rapo. Ungaseke kuri maoki ni yene soga soni. Kuriko baka wala labanomo na mafiti. Pama lasha ndepene pama chiti kira kiu. Tiwi na koma sheti tusote na madrinki. Kumabakuri mazimai furu sifiris. Kuri magelo wafaka tumachen kumendo. Nuosweta kumenso batari black vivero. Bashishita usiku bagwira unge na seru. Gatu uri bezaro choka mairo paka chelo. Mabus driver vainza jira munga kaya. Kuriko na mafama sunga gureko mankwala. Vaskrapu ni deli batwebele la mawaya. Panja kuriko muzimai ya kuri shatu shaba ndafe mwisho. Welcome to Kaunda Square. 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 I'm Ujuman. Excellence the chain. Kaunda Square yours. Look a best.
Exclusive from CK Music from us.com.